here's another one.
I'm sorry for the wrong calling me mini cheater man. I'm sorry for the wrong calling me mini cheater man.
Hello baby mama, I will never do the same again. Tell me what you feel now. Penzi lako kwangu bimo zeni. Johnny kudegeze, jilegeze. Baby you my number one. Penzi lisogeze, ibembeleze. Wako kama mtoto midede.
Mbona naziri kushanga. Vipi penzu maligawa. Mbona naziri kushanga. Hichi nacho kiona machoni. Vipi penzu maligawa. Yani kama pipi siamini.
Acha niseme nae. Toka kitambo kuku wake mtamu kwenye sita siterezu ya wezi mambo wa unajidangani.
Wekiboko ya mashuga mami haweze gani. Teo nataka we na ye. Mimasaki wewe mnyamani hamwendani. Funika kombe mpoteze. Moko ugali tembele. Unapoteza muda labda ndeli. Unazipiga kelele. Hamezi choka shida pwana we.
Ai, mimpini ye jembe. Shamba nisha lima na ye.
We ni cheche kiwembe, usibishe jikatai.
Ai, kama kitaka nipende, kama takia hende, nisuguze tende. Ali yangu ya maji tende, sifeki zembe, we ni ache nende. Oh, we are done. Hey, acha niseme nai. Hey, nyonge nai. Acha niseme nai. Takia hende, nisuguze tende. Ali yangu ya maji tende. Sifeki zembe, we ni ache nende. Oh, we are done. Acha niseme.